olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ole so wa ato tonu ye ile lua tausanga ole osofa inga a Hamas le ana fa ye ele ele o Israelu ile aso fitu o ke topa lua afe lua se fulu maratolu. Na maari li waitangata elata ile afe lua se lau, ma ave fa apango ta aina e Hamas ni tangata yute ye to a lua se lau lima se fulu. Ole osofa inga a Hamas na fa ye ae oto otele tangata Israelu o a wai ise koni seti musika. The Supernova Sukkot Music Festival e au fia isi ele I Israelu e ngō I a Sean Lemol.
At 3 a.m. we arrived to the Nova Festival. Full excitement. Within hours, everything changed.
E te lisa amninga wha amanatu o loo whaie I atunu umatau langa ese ese I le lalorangi e wha amanatu ai le lua tausanga talu ona whaie renei oso wha inga a Hamas I Israelu. Na wawe o Natali le whainga malo I Israelu e awala I leo sa whainga o le Gaza Strip e pe ona whaalia e le pahalemia o Israelu Benjamin Netanyahu.
As a Israel,
citizens of Israel, we are at war.
I ata ua mawhai ona sao I tua mai o le Gaza Strip o lo whaalia I le toe toe ina le aise vai panoa e le itarepe ina e pomu mai le military a Israelu. Ai Israelu lawaia, talu mai le aso fitu o ki topa, Na mōli ma wina le mālo si le vāla au ili whainga mālo wa Benjamin Netanyahu, e whi uta ngā ise awala e whaamuta ai leo sa whainga, ma whaasa oloto I nai tangata yutaia olo sae saia e Hamas I le Gaza. O se poll ale Democracy Institute Israelu I le masino yulai o le tausanga nei, Na whaailo ai o le fitu se fulma le whaapasene o tangata Israelu o lo o manana o I le whaamutaina o le taua, ma le whaasa o lotoina o tangata yutaia o lo o saisaia pea e Hamas. Ma o lo o tuua ia e nisi, le pālemia Benjamin Netanyahu I le whi mou mou wai o ana whaai unga, ma toso umi ai le whiutanga ingo se file mu, ina ia wha umi umi ai o ia se e le tofi pālemia o Israelu. O se manatu olo o langolangoina ele minista o le vai fafo I le whainga mālo I Qatar, Majid al-Ansari.
We are dealing with a prime minister that believes that he can reshape the Middle East in his own image, which is an image of chaos.
O le fina mua masani mai le whainga mālo I Israelu, o le lato wā ya e pui pui ai le saonga le mua o na tangata, matu wa inga o Hamas I le whaonga I no tangata sivili o ni talitā, e la lafia I tua mawhaia mai ai anō so whainga anga I Israelu. Pei ta I le lua tau sanga le nei, talu ona whaia leo so whainga a Hamas I Israelu, ma amatai leo so whainga lea ua tua a maale pelepe ai le Gaza Strip. Ua malosi whai tionga o Israelu, ona ua mōli mawina le toa tele o tangata sivili Palestina ua maali liu, ma manunua mai lana o so whainga. O le isi whawhita auli o le toa tele o tangata, e mai se le whanau, ua feoti, mai le mātela aina, o na o le whaasa aina e le militeri a Israelu a whesoa soani, o na sasao I te tonu o ele ele o le Gaza Strip. I se whaamataranga mai le pūlenga o le saifua malolo ina le Gaza, ua ova I le toa ono se fulma le ono afe tangata Palestina ua maali liu mai leo sa whainga Israelu, Tanu mai le aso fitu o ke topa lua afe lua se fulu ma le tolu. A tonu o le manatu, o lo langolongo ina ele to atelo tangata I le saisa ia pea e Hamas o tangata yutaia, ma le faa wau pea o so faa inga I Israelu, na faa upuina ele li I o Miro Hira, I se sava li te tee I le atunu o Serbia.
I don't, really don't care about the politics side of it. For me the important thing is that civilians stop getting killed.
O le reporti nana na wha maupopoina e Deborah Krowak, mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.